excited to say that we've got Tihema Baker on the line with us at the moment. Now, Tihema is from Raukawa, Te Au ki Te Tonga, Te Awa ki Whakarongotai e Ngāti Toa Rangatira. And Tihema is a writer and Te Reti o Waitangi based policy advisor from Otaki. I want to know more about that. But they will be releasing their latest novel, Turncoat, which I'm going to get him to talk about it. And nā reira, tēnā koe Tihema, kei te pēhea.
Cool. Kia ora, whaiana.
Hey, so just for some of us might not know who you are. I've seen some of your mahi and heard about some of the mahi that you've done in our newsroom actually today. People are like, "Yeah, my bag, cool." So just for some people who don't know too much about you, can you talk to us about Ko Wai Koe and just a bit about that background? It says that you're a writer and Te Reti o Waitangi based policy advisor. What is that?
Yeah, ka whai. Kia ora tātou, I'm Tihema, and grew up in Otaki. I've been a writer, pretty much as long as I can remember. I think my first novel was a young adult novel, came out in 2014. So this book here is a bit of a different sort of experience for me, and it's really drawn on my experience as a policy advisor. So what am I talking about by being a Te Reti o Waitangi based policy advisor? What I do is I work in government at policy shops, and what I try and do is bring a Te Reti o Waitangi perspective into that policy development. So trying to ensure that any policy that gets developed, any new legislation that the government enacts is hopefully going to try and uphold the Crown's obligations under Te Reti, tūtangata whenua.
Me, haro, tēnā koe e whā. That's neat kōrero, and of course, there's probably a lot to unpack from that kōrero, and I guess you've done that in this puka puka, right? So we're here to talk about Turncoat. Can you talk to us about this puka puka?
Yeah, for sure. So, I didn't want to go and write a memoir about all my experiences working for the government as a Māori public servant, and so I had this idea based off this analogy that I've used before about, imagining aliens coming to Earth, and imagine aliens kind of coming in and wanting to take over and asking us to sign a treaty-type document. And I basically took that idea and used that as the framing for talking about some of my experiences as a Māori public servant. So, what does that mean? Some of it will be stuff that people are familiar with, getting your name mangled by your colleagues, the kind of dial a Māori situation, getting asked, do karakia for this and that, and, welcome this rangatira to your office. That stuff is pretty common by lots of people, but the stuff that I feel like people might not be familiar with is at that policy development phase, trying to actually influence, the policies and laws that our society requires to run on, to kind of do that in a Māori way. So what the book is doing is just shifting that framing from Māori Pākehā to humans and aliens. And the idea is to try and put Pākehā in the shoes of a colonised people, I guess, and try and, take all the principles and the laws and the values that they hold dear and rely on, and have those kind of undermined by this alien empire that kind of sees its own as superior. So it's an exercise in empathy, really, just trying to get Pākehā to understand our situation as Māori and how challenging that can be.
I don't want to go too far away from your puka puka, but when I was younger, my dad used to explain to me the importance of Star Wars and some of the characters in Star Wars, because there were some never seen before kaupapa. You'd have humans going to different galaxies and colonising them and then realising them. But people from all over the world saw that and for the first time realised the impact colonisation might have had on these different colonies. Now, in this particular case, you've got aliens coming to the Earth. But when I look at this, I go, this is a great way to again talk about the impacts of, and the importance of a treaty and how difficult that relationship can be over time. But and in the Puka Puka, you've got a character named Daniel. I'm assuming that's you.
Well, the inspiration comes from him, mate. Well, it comes from me, I guess. There's lots of stuff that Daniel goes through that I've been through, but I guess the beauty of kind of framing it this way, is that I can kind of create a bit of distance, and I can let some of Daniel's experiences reflect stuff that, you know, whānau, friends and colleagues have also experienced. But also just things like, his name's Daniel, but it gets mispronounced to Niall. Just stuff like that. Like, it allows me to just kind of play on that kind of stuff. Yeah.
Very clever, very clever. I have Te Aria over here with me at the moment. She's shaking her head saying no, but I'm trying. She's got a bit of a pātai. You can't see. You can't see, but she's doing some doodles. Is that what they call doodles?
It was while you're talking, I like to write stuff down. So I've written down what a Māori public servant is in your words. And then I drew a little drawing of an alien with a treaty.
Which I thought was actually quite neat, because when talking about understanding, this is what this puka puka does, I guess, in a really creative light.
I don't have any pātai. I just think it's really cool the way you've kind of framed this, because I think, you know, it's a real, not fun, not that this is like a fun topic, you know, but it's really engaging. Like, I would read this book. If I saw it in a bookstore or library, I would pick it up. I'd read the back. I'd probably buy it. I think it's cool.
Oh, Ngami, thank you for that. And I guess that's the intention, eh? Like, no one wants to read about bloody policy and those sorts of documents, but, like, you know, chuck some aliens in there and,
it's creative. I think it's cool.
Yeah, that's the beauty of doing it this way, yeah. Mm.
Well, that's from a 19-year-old university student here, so that's a good, that's quite neat there. So for people who want to get access to it, I know it's coming out later this month, but talk to us about that. How can people get it when it does come out?
Yeah, thank you. So it's launching on the 15th of June, and we're having a launch event at Unity Books in Wellington. So it'll be available there and probably a few other bookstores. But you can actually pre-order it now if you like, and they'll be getting sent out really shortly. So Lawrence and Gibson is the publisher, and if you go to their website, you'll be able to pre-order it.
Yeah, well, that's really awesome, and we're probably going to email them and go, can we read it, please? Can we read it, please? So really, congratulations on this cool whakaaro on how to bring up a really difficult kaupapa in a conversation. Like Te Aria said, it looks really creative and something that I'm interested in doing. I didn't feel the weight when you were telling me about it, so I guess mission accomplished on that department. But tēnā koe, thank you so much for having a kōrero about this puka puka, and maybe we'll have a kōrero with you, and you can break down when it does come out. We'll have a kōrero with you, and you can break down some of the kōrero that's in there. Maybe read us a page or two.
Pai.
Yeah, for sure. Yeah, happy to do that.
Oh, rawe.
All good.
Tēnā koe. Hua. Kia pai tō ahi ahi. Talk soon.
Ngā mihi.
Ngā mihi kōrua.
T. Hema Baker there, having a kōrero about turncoat. Che.
He was so cool.
Nita.
I enjoyed that.
That's why I was like, can you come back and have a call, because he's got a cool voice?
Yeah,
that would be cool to hear.
No,
like,
and he's cool and he's engaging, and just the way he explained things. I was listening.
Let's go.
Not
youth.
That I don't listen, but
it is harder to get those who don't listen very often. You can't see me, but I'm pointing at myself. Engaged very well. So he's done his job. But looking forward to hearing more about that puka puka when it does come out. Coming up in our next hour, Huama, me and Te Aria are going to continue our conversation
this is like
about
Moiawa and Nawai. Same thing.
People are like, what are you talking about? But we're going to continue our conversation about blue balls, which actually turns into a conversation about coercion. So we're going to talk about that in the next hour, but we've got Chad Chambers having a kōrero with us about Ngāti Hati Shores, the latest album that dropped during the Aotearoa Music Month. We weren't able to catch him at that time, so we're going to talk to him and break down some of his waiata with him. And, of course, we've got that kōrero from Ruben Epiha later in the hour, having a kōrero about how to save money, because our electricity bills are pumping at the moment, and we want to be able to decrease that number from your bank account. Until then, e hoa mā, you got Ruben Epiha, who, if you didn't know, is our Te Reo Māori news reporter, who obviously is going to be on in the next hour for a different kaupapa, but he's going to be doing your Te Reo Māori news that should take you through to the next hour. Myself and Te Aria will catch you on the other end. Hey, akwane e huama. Oh, no.
Oh, what?
No. I thought I forgot something. If you have to dash and you might be worried about missing some of our shows, go to watenews.com. Until then, e huama. Hey, akwane.
Can't talk to your kids? Need a secret weapon? We may have just the tips you need in this episode.
tēnā koutou katoa e ngā iwi kōru pene piha tēnei mō te reo irirangi o Vātea. Anei ngā kawe pūrongo o te haora, nā te pūtea tautoko a te mā ngai pāho. Kei ngā kaupapa e whai ake nei. E karanga ana te whakarato ngā iwi ki ngā kainoho katoa o Maru Kaikuru i te whanganui a Tara, kia kapia a rātau matapihi a rātau whare katoa, nā te nui o te pawa tēpoko e rere ana i te rangi i tēnei wā. A e kua katoa ana te ratonga hauora Māori a hāpai te hauora i te rongo, ka whaiti hia e te kā wanatanga ngā here e pāna ki te momi rehu, kia haumaru ake ai te hunga rangatahi i tō nātoro. Koenei kaupapa me ngā kaupapa hā kina kina e whai ake nei. E karanga ana te whakaratonga iwi ki ngā kainoho katoa o Maru Kaikuru i te whanganui a Tara, kia kapia a rātau matapihi a rātau whare katoa nā te nui o te pawa tēpoko e rere ana i te rangi i tēnei wā. Koe anā te kōrero a Martin Wilby o te whakaratonga iwi ki Poneke, no muri mai te toro o tētahi whare i tawarohe i tēnei ata. He tā Wilby a hākua he iti te tūraru a te tēpoko i te neiwā, ko te tūraru kē ka maroke te tēpoko i te rā, a ka piri ki te paua e rere ana i te rangi. I te neiwā kei te mahi tonu ngā kai patuahi ki te haukoti i te pūhātanga o ngā haukino, nā ngā taraka ahi e whā, ngā wakatopa e rua me tētahi taraka wai i āwhina ki te whakatīne i te ahi. He tā Wilby kāre anō ngā kai tirotiro kia kite i te pūtaki o te ahi rā. E kua katoa ana te ratonga hauora Māori a hāpai te hauora i te rongo kā whaiti hia e te kā wanatanga ngā here e pāna ki te momi rehu, kia haumaru ake ai te hunga rangatahi i tōna toro. E ai ki te upoko o hāpai te hauora, e ai ki tā Jason Alexander, ahakoa i waihanga tia tuatahi hea te momi rehu, hei āwhina i te hunga pakeke ki te mutu i te kaipaipa, toko maharawa ngā rangatahi kei te momi rehu hoki, hei mea pā reka reka noiho. Hei tā Alexander anō mā te tāpiritanga o ngā tāwara reka e aro ai ngā kamupene whakanao ki te warawara i ngā rangatahi. Ka ki tonu a Alexander atu i te akuhata me whai ngā momi rehu e tāia te tango i ngā pūhiko kātahi, ka rua kāore e whakaitia te hoko momi rehu a kotahi wā te whakamahinga, ka toru kāore e whakaihia ngā ingoa tāwara pēne i te strawberry jelly donut, ka mutu kāore e whakaihia te tūnga o ngā toa momi rehu hou ki roto i te 300 mita mai te tahi kura mai te tahi marae rānei. Mā te whakanui i te mātahi o te tau e kite ai te ahuareka o te noho tahi o te whakapakari tahi me te kōrero tahi o te taina me te tuakana o Ngāti Toa i raro i te whakaaro ko tahi. Koe a te kōrero a te māngai o te iwi a Callum Cartere, hei tāna ko te tahi o ngā tino wero ko te piki tahi i tō rātau maunga tapu o Whitireia, kia pūrea i rātau e ngā hau o tāwhiri mātea. Hei tā kātina ko te mea nui kia whai wāhi atu ngā uri o te upoko o te ika ki te tū kotahi ki tō rātau marae o takapū wāhia ki Porirua.
Ko te tino hia he o te iwi ki te piki i te maunga o Whitireia, i reira karakia ai i te taha o mātou whānau o Ngāti Raukawa o te ati awa hoki. Whaimiri tērā hoki ki te marae hākari ai.
He aha ngā tohu kei roto i ngā whetū o puanga me matariki mo ngā mahi ahu whenua a ngā iwi o te taitokerau. Ko ia tētahi o ngā kaupapa matuaka matapaki hia ki ngā wānanga o te rawenga ka timata ki te taitokerau a te wiki etu mai nei. E ai ki tētahi o ngā māngai o te kaupapa i ai ki tā Ruben Taipari, mā ngā wānanga nei e tai ai e rātau te ruku i te ninihi o ngā kōrero o nehe. He whakahāngai atu ki te puna wānanga o naia nei. Mo te kāhui whetūra me tō rātau hirahiratanga.
Hea te hono, hea te kaupapa mā tātou tūpuna ki te titiro ki te rangi mo te kaupapa i te whenua. Tērā te mea wānanga mo tātou o te taitokarai, heheha tātou te hōhunu o ngā hua mo tātou, mo te reanga hau mo nā mokapuna me nā uri, kaupapa o te rāwinga.
Kā tēnā kōrero e whai ake nei ko ngā hākinakina. Ko tahi te panonitanga anui a Andrew Webster ki tana kapatama toi tenei wiki a katakuro a Ali Laya Taua I tana kemu tuatahi. Nā te wharanga a Rocco Berry I te kemu ki ngā Dolphins katakuro a Laya Taua I rā mutu o te kaitakuro tamato o mua a Ali Lawatiti a ki te tūranga pauwainga a hei tā ngāri puata he pērā hoki tana tūwhai āhua ki tō nā matua. Hei tā Webster, ko Laya Taua tetahi o ngā tino kaitākaro o te kapa tuarua I tēnei tau, me ana piro e iwa I ngā kēmu takau mārua. Hei, whakatau oro tiaka māka a Laya Taua I te koroheke a Jared Croker o ngā Raiders, I aia e tākaro ana I tōnā kēmu torurau. Hei tā Webster, e whakapono ana ia ki tā Laya Taua pitomata. Kātū tēnei tukinga a te praere a ki roto o ahitareiria. Kātirai te iwi, koia ko ngā kawe pūrongo me ngā kōrero hākina kina o te haora, korupene piha tēnei mō Wātea, tēnā koutou katoa.
Nā no reire te motu, mā Wātea, mā te reo, hei whakamarama.
He mea tau
toko nā te mānga.
Hei pāho.
Auckland's Māori Radio, Wātea, 603.